Luka simoire sappo e jeedidi o wi almubi makko be kaydi
per gitteli boje yimbe e bakkata mbawa wasde wode kono musibe wodani chabo bindode jomum habbane hayre teddunde dande wedde e geci buri e mum libde e bakkat gotel kon do chukolan dene ko e mon so bande bakko dini faade e ma furudum so wacci mo hore makko yafam so tawi e nyalamo goto o bakko dini labi jeedidi faade e ma tew arti e ma labi jeedidi o mo wima o tubanima yafam
ne labi be mbi jomiraado o
besdan min holare amen
jomiraado o wi
sinno holare mon fotino no foddere mutardani on biyanno kido lekki yo duggito darayo der geej ki dofto on so maccuda ma demo nowoma walla gayna nowoma jofti mbele ma wi jomum yo arnyama don don ala biyata jomum kay ko yo fewna hirande ma dado sarwuma ha gayna nyamde e yarde ciagal dum kanyum ne nyama yara mbele ma yettu maccuɗo ma sababunde waɗi ko jamirɗa ɗum ko onon ne ko hono noon so on mbaɗi kala ko jamiraɗon mbiye ko min maccuɓe tan min mbaɗi tan ko fadde amin
nde o yahata yerusalem nde o rewi hakkunde samari e galile tawi omo naata e wuro wooto ñawɓe bara sappo pay e makko lusundi ngulli mbimo nden o yiibi o wiibi
jehe kolleye koye mon yettinoɓe sadak ɓe
ɗo ɓe jahata ɗo tan ɓe laɓɓina hen goto nde yiselinama arti woni e mawninde Allah dandi dow o dikki e yeeso Yeesu o yetti ɗum on ko samari Yeesu heɓɓiti wi
mate wona ko sappo ɓe foof laɓɓina holi to jeenayoɓe goni ko o arani tan arti mawninde Allah
caggal ɗum o wiimo
ummoya holare ma dandima
nden farisa en ɓe namnimomo holine laamu Allah ngu arata o jaabiɓe o wi
laamu Allah so ina ara yiyataake wiyataake a nguni walla a nguna ngati gande laamu Allah ngu nana e nder mon
e dow ɗum o wi almuɓe ɓe
ma saha arɗo muyetoɗon yiide gootu e ñalɗi ɓi neɗɗo o kono on jiyata mo on mbiye a monoɗa walla a moniɗo woto jehe toon te woto dogane toon ngati no majje majjirta leerna oɗo bange e asamana ha e oto bange ni ko noon ɓi neɗɗo o wayata e ñalgu mum kono ko adi ɗum ala e sago o leɓte no feewi ala e sago oɗo yonta duñamu no wano e jamanu nu huni ko noon kadi wayata e jamanu ɓi neɗɗo o yimɓe ɓe ina ñamanno ina jaranno worɓe ina ndesatno rewɓe ina ndesetno ha ñande nuhu joli e laana he ko ɗon ilam ɗu fandam ari halkiɓe kamɓe fof jogori wade kono jamanu lotni yimɓe ina ñamanno ina jaranno ina codatno ina jeeyatno ina ndemanno ina mahanno kono ñande lot yalti sodom toɓo jeyngol e suufara ummi dow asaman halkiɓe kamɓe fof ñande peenji ɓi neɗɗo o ko noon wayata ñande hen mo ɗum tawi dow bildi tawi ina jogii kaake nder galle fof woto tellanoɗe mo ɗum tawi gese fof woto rutto caggal ciftore jom suudu lot o kala jiiliɗo hisnude wonki mum waasat ki te kala baasɗo ki heɓtat ki moɗo wiya on e on jamma yimɓe ɗiɗo lelodiɓe e daɗɗude gotiri hen goto ma nawe goɗɗo o woppe rewɓe ɗiɗo undoɓe hen goto ma nawe goɗɗo o woppe worɓe ɗiɗo wonɓe e gesa gota hen goto ma nawe goɗɗo o woppe
almuɓe ɓe keɓɓiti mbimo
jomiraɗo ɗum ko holi toon
o wiɓe
ɗo jiiba woni foof ko ɗon dute ndentata.